si online baba, si online. Boss.
Ukhayirungani wethu. Ukhayirungani wethu.
Washa wena.